Nibona nje lo pro ex utulayo kodwa niyazi uba ufihla amanyundulu lanukayo kuthwa nesila senkukhu sibona umhlali iqhuthayo wena ubuye kwenza njani nakule minqantsi inyukayo bathi lo mhlaba sizoko elo mhlaba urongo so wabenzi bobubi ikhaya labo yitrongo kwantsha zaluma apho ufika indoda igumi sikufadere mhlanda phuma ndifunga umasoze ndabuya chap nganye nestori esilenza nzondipoli mhlandiqala ubamba ikoni kumhlandihagana nomtholi phila ngegasi lomnye umntu ndithwele isidanga serhuzu kula mantombazana thatha ngolunya xa selinofutho if only you would know me you'd be sorry inyani semehlweni so mandifihle lamiliso bendingumoni but the moral of the story suvuma iimpazamo zezolo zikugqibela ingomso
Naye ungumntu nawo amanyundululu anukayo izinto asola ngazo izinto ezironga kwazenzayo izinto ezithaphazelayo maxa wambi xa ibhalayo bathi uzenzile akakhalelwa buyaqhubeka ubomi ayiphazama mhlabunene ngokungakwazi ukukhetha itshomi khetha iintshukwaqa zodwa ezenza ububhanca bodwa ezicinga ukuncola kodwa namhlanje ndisele ndodwa bendiqhuqise kasi ndisenza izinto ezinjengezinto sometimes akalala engatyanga usathyana yashushu ibhisto bendlala ndibaliwe intloko ithekiwe ngapho kwesitshixo ndava ngelizwi lindihlebelo ukubuza umazi uthixo bendijonge phambi kwenzwane ikamva ndingaliboni bendingomnye umone nje olawulwa lidimoni mamela itshomi umzali kum engeyontoni ndithenza uphuma kwitrongo owundabazi ubomi